never speak in life for you. To me, you suck up with the poly for too. Yeah. You they shake me confusing. If you blink in my cove, I give me what you got there. A super control. Furishi, kwakoni boyo boyo, mazishi. Show me spirit, no lucky compromise. Yeah. Baby, naomba sio dalali, moto wa penzi umechoma. Shika moja ni shike mbili, bega kwa bega kila kona. Lala, you are my future woman, press me your code. Everything I go fix for you, baby, you make me call it. Tulia, tulia, penzi tulipe security. Tulia, tulia, you are tired to see your public. Tulia, tulia, penzi tulipe security. Tulia, tulia, you are tired to see your public. Kama sukali kwenye chai, you make me call it. Zilo na vopengi ya baby, you make me call it. Umenikoleza kama liwaya ni polo. Umenishika mwili paka go. Pita vikali kone shoshokali. Usinipe magunia, makapi maganda. Moyo utokwa lupo kwa lua, tapoteza na mada.
Nobody but me, kuko niko free. Zile zoom zoom zinanifanya niwezi. Sauti kama vile umemeza kibodi. Mida ndiyo kama unapada bajani. Blibomba!
Ulala, you are my future woman. Press me a code. Everything I go fix for you. Baby umenikoleza.
Tulia,
penzi tulipe security. Kama sukali kwenye chai,
umenikoleza.
Zilo nabo plengi ya
baby, umenikoleza.
Umenikoleza. Kama wanipicha kwe,
and